Simanye bieno mukama tachauliza tuyayanya kanyego sichakwasa buliro bulumi owekike kikambwenze newe mpoloma kitange tashampuna kuzibu nnyo gwatwetibira ekyasa kino gwasooka mubato mungiri rusago bukubye ribaso okujjayo abakyayonka obuzibu gwe gumu okufunganya abakadde wano lukonvu wa ddala mpaawa n'avumula lulina ebbeetu n'awuka n'embeebweru ne lwegirisa nga mpaawagana nako kigambo kya nnaku ensi etulazaawo eno vuga libanso oba ŋŋenda mu maaso lulimi lwange oddobonka n'engeri ng'eno lwe njagala n'okukira enkofiira ensooka ku mubiri mu byambalo ewange mulabba ekyonaatuwubya zaayo yo owengeri ezo ekijambulanga zino zajja wagika mu mbeera ly'enteeko fe ne twetaagulira empya mwe tuzaalwa nate lwaki olulimi lufuuse ekitakyasanyusa fe kennyini tulufudde ekidiba omuugwa nga buli ayagala n'ensolo tuzisanga omwo ne tubeera nga ffe ensi mwe tutakyazaalwa
mbugalibansooba tugenda mu maaso olulimi lwange oddobonkana nga luti lwonna ne lufuuka ekitakyasanyusa ffe kennyini tulufudde ekidiba omuugwa mbugalibansooba ngenda mu maaso olulimi lwange oddobonkana nga luti lwonna ne lufuuka ekitakyasanyusa ffe kennyini tulufudde ekidiba omuugwa
buli asobola ajja kuwa ekirowoozo wano tuwulirize ennyo mbakadde n'abaana tuzuula ekiri twawula mbagwira ffe tufune n'ennyo tetugatta wano mu byenjatula nze kyemmanyi ekiyinza otukola enjawulo kulamuseera ddonya nokuleemaamu n'abuuza agandi nti ndi marungi batyo buli omu amanyi bunoobukono obuddo yuzimba wano ŋŋenda muzeebweru nzigukidde landani natuuka ne germani obwongo nasimbulana bwanjawulo naye bali bandoga olugambo nze bwe luba olungereza ddala lubeera olwo n'owe germani ng'ali mu lwabobwe okukyusaamu mpozi abeera yambagwe ffe empuunyiwunye ezizungira gye tutalirya bibanja okuva mu bajamaika nnaggukira kairo kibuga ekikulu eky'ensi gye bayita misiri olwabwe balusinza ngeri ya ddiini gwe muwazi mwe bayita okwogera n'omukama ngeraageranya ebyawano n'ebyemisiri bayizi ba yunivasite bannambula nnyo nnyo baava uganda naye babangukira mu lw'emisiri ezaawano tuzifudde ebidiba omuugwa gye bayita sama nnimi z'abazungu tekwomusana mu mbeera y'obudde lwe ntuuka ku lukalu lw'emisiri n'ensanga enjawulo okuva gye mbeerweka bakuŋŋaana nnyo mu bifo eby'enjawulo ne bayita omukungu ddala ow'amaanyi n'abatendeka okwagala ensi yaabwe n'omutaakugamba nti teri nsi esinga eno ffe tuvugalibansooba tugenda mu maaso kubanga lyaffe oddobonka n'engeri ng'eno bannange n'ebifuuka ekibuuza digida ne tubeera nga ffe ensi mwe tutakyazaalwa
mbugalibansooba tugenda mu maaso olulimi lwange oddobonkana nga luki lwonna ne lufuuka ekitakyasanyusa ffe kennyini tulufudde ekidiba omuugwa mbugalibansooba ngenda mu maaso olulimi lwange oddobonkana nga luti lwonna ne lufuuka ekitakyasanyusa ffe kennyini tulufudde ekidiba omuugwa
mbugalibansooba ndi ku lwa mu maaso ennimi z'ensi yange oddobonkana nga ziti nzenzira emu kulozoolera ng'ente wateekwa okuba ekikyukamu ku nsonga eno obanga ne baawa nsolo balina ensaabwe ez'obuzaaliranwa ziyita ennone ez'enjawulo ani yali awulidde ente boggola ng'embwa mwabategeera ne mulemu okwekakasa ezammwe Biazibu wade simanya na julira Umusangu kuna joke endo kuosa Tukendo kwezi libangira mizobe wano Tulimi shuyo tuwe kakasaru tunakozesa Na mjinga ya soka mbaifu bandangi Koku kwate migo kuruku virabana Bubeni mibabanguli ya mzungu Omwana na babutunga enyi olulimi lwabwe Ndi mumatiza ntyoyo bwamaludu soma Ntarwe bakubira siruro kyusanyweza luno Kyebava batwegana bwe bamaloozi soma Kubaka baabwe beekulisiza muzeebweru Saba ntegeere bulungi sivumirira nzungu Nimiza abagunjufu tuzaagala nnyo nnyo Naye kyo ekibagaana otufissiza akatte Olwaffe okusomeseza ng'abaana Ndyoke mutunaawulize ez'okumbalama z'amazzi Eze misai mitabike mizira bufona budu Abajjo kusuula amasanga n'abaddu Bakutwala nga lwa mpaka ya galogo n'ogaana N'emize gy'ekiri samanyi ndaba gy'aveeyo Nijitja jivuna amawanga garowe Wano tejali wotu alibadde mbeffe Mu lulimi lwabwe osiimye oyogereza mwogereze Wandikulembedde enkalala z'abayiga Gye buvaane bwenkana we bakuyitaani wano Mukweyogerako bwe tusooka amannya mu ggwanga ly'ongalambulula ensibuko Sikyogeza nkiso waliwo abantu wano abakulu ddala mibiri n'emyaka Navuya atasobola kulambulula mboozi dakiika bbiri nga jabiikiriza bintu ati Nze ndabanga ebintu bino tubikoza ffujjo Fenna omunankola omukyoli n'omusoga Zino ndyo zaffe twebuzabuliza bwerere Mwekakasa ennimi zammwe muziwe ne ku kitiibwa Ne mulyoka musoma ne mutuuka n'eyo simanyiwa Okukubuuza ewammwe ng'oyanukula ttaboya Ne mwedibiriza mu ky'obuvo n'ensibuko N'ebyokulusebe njo babuze enjatula
Tukuza nsi yaffe oba tujerega kitibya Okuda abadamu nnimi abadamba n'abakedi Basebeyi mu abaganda n'abanyoli Kitulinga ffe n'ensi mwe tutakyazaalwa Tukuza nsi yaffe oba tujerega kitibya Okuda abadamu nnimi abadamba n'abakedi Basebeyi mu abaganda n'abanyoli Kitulinga ffe n'ensi mwe tutakyazaalwa
Tulina emikolo wano ewaffe egy'enjawulo Monga kigambo kuwasa kiwanvu wa nnyo nnyo Okuva mu kwogereza awo tugendo kyala Tuto okwanjula okuwayira omusigo n'okuzza Munnaffe yakenkuka engwira ezaabwino Kaasuze katya mu buwangwa bw'ekyamanyi Oba okulya embuzi mu bukuumi bw'omwana Babuyogera batya naffe twagala okubimanya Tuziika twaga ennyimbe twalula abaana Twawula ebijja amasiro ku malaalo Tulina ebika emiziro n'obubbiro Era tuboolagana wano okutangira ebivve Ebyobuwangwa byonna tuli mu nsenso Gwanga mujje genda okwesibya abazina Emibala mugenda ogiyita embuutu N'ezitukunga emboga muzityabule muwogola Anti mmwe zonna muziyita ngoma ezivuga Olulimi empagi okwetooloolera ebintu ebyo Gwe muyondo ogunyweza n'okuwunda endabika Era ensandage kugira obuvo bw'ensenso Munoonya kyabugagga ky'ekisinga kino Ekyatugemulirwa okuva mu ngalo za Mungu Mutandika okukikubako obululu nga mmwe Musamusamu okutongoza engwira nati Diini ky'esomo abateeseza ensi eno Wabula abaasoma mulina engeri gye mulya ssente Enayo nsonga esasulirwa obudde Ku nnimi ze tulina wano okusukka mu ataano Kunaabakuyiikiriza oba kufutya nkaaki gyoza ebifo by'obuvunaanyizibwa kiba kya kife Okiweyako enkuku olulimi lwabwe Nga kimenya na tteeka obutawanuuza kuzeebweru N'owulira bakaayanira okukulembera ensi eno Nga talina lulimi lwalambulula nga ye Enjogera bbiri ng'atankanira mu lw'abandi Leero n'avuya nga n'abawulira tebafudde nayo Oyo jjejjere bw'ajjabba busembiibya Bugundi muyive zaffe z'abalyako ki Oba olwajjajjawo lwa kitumbaavu Ngende babazukuse gye mukoppa ze mufukumula Buli adibaga olulimi lwe mukafiri Enjogera ennyangu oba muli az'amaanyi Kitangaala ekimulisa obuzaaliranwa
Kimu kijabiikiriza ate okukifuula enzikiza Chimu chijabi kiliza ato kuchifule nzikiza
Lula ambike mpiso limited wogerewa Omuaga nyavuno mweto waziruba ulenja tula Luku tundabu luka yukanye chifamu koko Sote luli na cheruli mwaku walu uliruwa ni mukama
Mani mzimbe vyo mbivu kafika na kuweka Omusha kalilu haba nina bebei Habituma manja babera zarwa wano Mukama wandise mutu elezo mlokozi Ni michezo
Nyini chikwa ya chiwebu ulabanande Teri agenda kufamu nsizabandi Ujo tutende kukua galibia fe Okumulimu kwa fe niribe tunazara Obanga neba wansolo balineza we Nakugambye tebanga ntebokola ngambwa Feza fe netuzifule bidibu mugwa Uberanga fensi mwetachazawa
Njakuda nzikati zensonge no Ngampulide chifamba kulembeze na bafuga Ate benkezo buwangwa na abana tini Nimi nejizasi bukanja piwa gamba mada Njakuda nzikati zensonge no Ngampulide chifamba kulembeze na bafuga Ate benkezo buwangwa na abana tini Nimi nejizasi bukanja piwa gamba mada Abankumi Gari branso, watu genda maso Oruli milu angoto mwonka nangaluchi Runa nerufuke chita sasa nyusa Feke njini tulufute chidi omogwa Mvugari branso, watu genda maso Oruli milu angoto mwonka nangaluchi Runa nerufuke chita sasa nyusa Feke njini tulufute chidi omogwa